malaq way ku diifaday geeka way jirtay in qodobadaha jeedi ayeen dadka musharaxiinta oo intiigan madaxweynnimada dowlad goboleed koonfur galbeed saasoo kale way basiin kooyay magaalada baydhowa siinka booqday wafde wasiire ah bal ku waramba wafdiga geeka arrimo iyo onkooyan ilaa ay hadda siin kula hadalaynaa
arrimo iyo onkooyan runti oo mala jadiirna baadana ka amena onko yadi wajara yaarkii adalki jeeriye inuu baadije adal lahaanshado mashaaraadka ka jira yani onkooyan ilaan koole adalay langii adalayna isawarsada doonaan dheeri ma waginoo ati wareeyo aninjeeriyo milee waan barya
waybani maqaale ni meel iyo markii oo kooyan xarunta ADC oo shirku ku dareeray dadka ergada iyo dadka shacabka magaalada Baydhowo halmar isla kaheen oo koonfur galbeed guuleysatay ee erey la mid ah halmarka wada dhawaaqeen arintaas siyaasadeed ma inuu sheego korta
koonfur galbeed dhamaanta kooyan walaalina dhakay horta dad la jiireeyo dadkii guddaraalkii buu ahaa oo taasan mankay wala dhawaayay koonfur galbeed guuleysatayna wal erey waan qorii yeleentii oo lankanaagii maayay waan ka reeb
malaag may sababi in wasiirro tiradii oo inta dhonta muddo lama isbuuc gudaantay Baydhowaha ka nagnagadaan ujeeddada ma ayaa taas leedahay?
Ujeeddada ma ayaa taa horta ka shwaanya onko balan la noogaaday wargado jeelana siiya baajiye horkaana la ka moodayo gudaha ka dooraday
malaag taas
oo mid tan diidii oo banaankii aad ka amara la kuuri anta tawal ka kuuri yaan sidii gobole oo mid tan wala leeyahay oo bulayne diidii saade argo ay noon sabab taade wa aan dad la hanan nagaraw an taasna ka kuuri loo day argo ay
laakiin malaag wasiire way ba kumide in wasiiraha ku jeedo gobolada koonfur galbeed Soomaaliya may sababta ma yatiyo markasta Baydhowo laanka diraw oo dabcan dadkii leeyeen madaxweynaha ku dambooyay iyo dawladda ku dambooyta in shirka la horsurmiyo walamada tiidii kala wasiirada hata sinkoy iyo dawladda bo horto markan goreeyta shirka horsurmo qoraana
horta sidii onani la ka kamiraa ee horsurmo qoraamada horsurmiyo moogalini konkret buluu ay hon jeemini goe layka soodan iyo madaxweynaha joogo ali gumiidii tan oo alxamdulillaah inuu hoosta lag la fadaw oo gumiidii la neego gumiyoodii kale dibadda wanaagsan maray weynaasi kullu tan taasi biyo ay wada dhan Soomaaliyeen tan di halka sidii dadmada weynile wajirile adduunyi gobol gobol eto tan gumiidii batiyoonay lamadun badoo batiyo antina iyo bigay dumayda antina bigay digiilane antina badale areebas walilan ko dolaado ay warana gordaan ma
malaa doorashada dabcan madaxweynaha hadhawati way la rajaynayaa sidoona ka dheegayna wararka in maalintii isniinta la doorado madaxweynaha miniga amaanka markii lagu hadalaa ciidamo oo isin amaanka ka soo kortaan haystana
ciidamo amaanka ku sugan tan Soomaalidu mo ee doobiyan yaradoodo ee horta kaasu tan kale oo run run jeeday noo meedan booyan walaalani in nabadii sharaf boobli diyo nadaam sharaf boobli diyo
kooxda hotel bakin shirki yoona ku wadan oo maamula dhisana iyo arin leey yoona iniisin wada hadal la furtan diyaarin tiina
diyaar ma in ee dadkaado baad ee la faray noo koodii ma wajaro ma jeey ma jaro meel mu diyaar ma in ee taas
may kale aan farafadi jaaliyadaha ku jeeda koonfur galbeed ee ka nool qaarado shal gadisna dunida ma in sheega fadi malaad
yaa koonfur galbeed ma in faray ee af kooyi aqraar tooyi amal kooyi dooro dadoro la badayaan laraam iyo yoonay jarabto bilkoonay jeeda